Six four stands and don't put forward.
VIP music production.
Freestyle Womba don't the C-Mac the feet. Tequila the cold.
Exclusive from Pickwap the cold.
Bollocks on the beat.
Amama nifuno patila mtale mwanza. Chilina boko boko mama chim mtale mwanza. Bali just mau balu yu mtale mwanza. Halina ya mipins mama mtale mwanza. Hatata nifuno patila mtale mwanza. Halina suunshizo mtale mwanza. Chikulu kuni kofe mtale kufesi. Tikuna chikuwa nisha chisu baba oilo. I'm gonna be a judge nakala tisenda lolo. She miss independence nakala kavikila po. Tudoto pa mulu chibuli shako. Awala kona biriu ni ya mena nchimunya. Sumina fe mtale mtuale kukutina. She miss independence nakala kavikila po. Tudoto pa mulu chibuli shako. Awala kona biriu ni ya mena nchimunya. Sumina fe mtale mtuale kukutina. Amama nifuno kwa tila mtale mwanza. Chili na boko boko mama chim mtale mwanza. Bali just mau balu yu mtale mwanza. Halina ya mipins mama mtale mwanza. Chila mpununga chachita chansunche. Chango na wilo bongo. Kuya ikala patani. Hoke mwari panga josi mwanza patari. Hika dedeka breakfast kumfue. Ichishete kelo kwenna na paka fue. Show me your bululu ndete nsala mwava. Iche bondi vale fwa mula mwame. Hasela tawakala ale nsala. Kushitisha poferenji hiyo ya ikala. Kupala fionze sumina mpele fionze. Turio bulisha kutu ya mpele jose. Be my mommy and I'll be your daddy. Be my bestie I'll be your buddy. Amama nifuno kwa tila mtale mwanza. Chili na boko boko mama chim mtale mwanza. Bali just mau balu yu mtale mwanza. Halina ya mipins mama mtale mwanza. Hatata nifuno kwa tila mtale mwanza. Halina suunshizo mtale mwanza. Chila mpununga chachita chansunche. Chango na wilo bongo. Chila mpununga chachita chansunche. Chango na wilo bongo. Amama nifuno kwa tila mtale mwanza. Chili na boko boko mama chim mtale mwanza. Bali just mau balu yu mtale mwanza. Halina ya mipins mama mtale mwanza. Chila mpununga chachita chansunche. Chango na wilo bongo. Chila mpununga chachita chansunche. Chango na wilo bongo. Six four stands and don't before one. Freestyle mom, but don't seem up the feet. Killer. Uncle Joe's ones.
Uncle Jeezy on the mix.
Washalan. Wana Salifuka. Rungu Yusufu. Nabambi, nabambi.